charge na doko na vile umenifish. Na plus if so, hey love is in diminish. Una maringo tupa napofa, I like that. Wasileto fana, tunapoka I'll fight that. Weni empress wa mia, wa power. Uyu rasta kona nia, uwe sawa. Tell your papa mama, I may know how I'm not. Tell your mama bana, nikona plan. Ni vile saiben kiko, aina machwana. Stick up aina few, na kuwa sure. Nando ya prado na, kwa hao na. La hao la, tell budako ma.
Tell budako, na kula. Tell budako, mami na kula. Tell budako, mami na kula. Tell budako, na kula. Mami, naku love, okay. Naku love.
Na since I have you, siko scared of nothing. My love, my pillar, my black queen. Ayo rembo yote, I mean of course. If I was your father, at a meaning get up home. For your love I'll fight, utadani tukoreso. Ndakulinda kanyangweso, never doubt. Kwangu when I'm special, think in the right places. You got my attention. African skin, sema ulaili. I'll make a song about that. Support me, baini. Kando ya prado na, kwa hao na. La hao la, tell budako ma.
Tell budako, nakula. Tell budako, mami nakula. Tell budako, mami nakula.
Budako sina no.
Tell 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 budako sina no.